yako wewe, ye mwamini Yesu, heri yako wewe, heri yako wewe, ye tubu zambi zako, heri yako wewe, heri yako wewe, ye mwamini Yesu, heri yako wewe, heri yako wewe, ye tubu zambi zako, heri yako wewe, hey, heri. Maandiko yanasema, heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Maandiko yanasema, roho itendayo dhambi, iyo itakayokufa. Maandiko yanasema, heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Maandiko yanasema, roho itendayo dhambi, iyo itakayokufa. Heri yako wewe, ye mwamini Yesu, heri yako wewe, heri yako wewe, ye mwamini Yesu, heri yako wewe, oh, heri yako, heri yako mama, heri, heri, wewe uliye tubu zangu, heri yako, heri, 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 ye mwamini Yesu, heri yako, heri, 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 ye tubu zambi zangu. Wengine wanasema hakuna hukumu, ni sawa, tumekuelewa. Wengine wanasema jehanamu hakuna, ni sawa, tumekuelewa. Wengine wanasema Yesu sio Mungu, ni sawa, tumekuelewa. Yenye kilio sana, siku inakuja, siku inakuja, yenye kusaga meno, siku inakuja, siku inakuja, yenye kilio sana, siku inakuja, siku inakuja, yenye kusaga meno, siku inakuja. Heri yako wewe, ye tubu zambi zako, heri yako wewe, heri yako wewe, ye mwamini Yesu, heri yako wewe, oh, heri yako, heri yako mama, heri, heri, wewe uliye tubu zangu, heri yako, heri, 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 ye mwamini Yesu, heri yako, heri, heri, ye tubu zambi zangu mama. Oh, heri yako, heri yako mama, heri, heri, wewe uliye tubu zangu, heri yako, heri.